Another classic. Zondi. Jay Dizzle. Ben Diffuse. Vibe with it. Wenze hoti nenzurusho kila manzi kuponya manifesto but still unakana achi drop for free. Kwa tiyo kupya mana 2 years I picked up monga maps and banner. From zero mbo ndabida pa mabana manjoni kunga kunga kwa tindiwe satana. Monga ice cream na buwana ngalida kwa sweet. Hapa mike napya kwa tiya vidi masweta. Manje wambo lemba lemba tuma love letter. Kwa ti sindiwe uja gelo ezo meka
kaa. Fila na kote mwene nene galero kule chute wiko. Let's have a moment. No one is living. Pile na kute wene. Galero kule chute wiko. Let's have a moment.
Chifugwa chama block. I thought we are made to be together. Kumutima kwanga unaliko we. So wana white muli we olowezo sam. Kuninyoza pavantu no tukwa na after mwasheta babo no tunye yeah. Kufuna muni vweze after mwaona chuma. Fast road doni osa zivutiza uzampeza wako. Wamene aza kuninga unaita ya kudala. So kubweza na wala.
Mwale fila na kutemwene. Galero kule chute wiko. Tuleze pia monsi. Na wali tewe. Pile na kute wene. Galero kule chute wiko. Tuleze pia monsi.
Kama yu wito
wakato pishuzi. Nalita chumilema. Na maleza mpanye. Kufuna kubwela. One thing in back you baby.
Chuma, wenzu bidi for you sama ruma. Mutima iniweze kuyuma. Apa wamo na moha kapunda.
Pacha nizepe chuma. Wenzu bidi for you sama ruma. Mutima iniweze kuyuma.
Nga wali tuwe. Fila na kutuma ine ine. Galero kule chute wiko. Lete pia monsi.
Nga
wali tuwe.
Fila na kutuma ine.
Yeah.